abakugu munkula yabana benyamido lwaki bayita omuwato ogusukkiridde mu nkuza y'abaana okukoze ekinene mu kutumbula obusibufu bwe mu kitongole ki Grospiration Uganda Annette Mpuuga agambye nti abazadde b'ebiro bino basanze okusomoozebwa kw'ebyenfuna ne babulwa obudde okukuza abaana mu nkola ezigwanidde atidde nti bwe wataba kikolebwa eggwanga lyakwola abantu abataliimu nsonyi kubanga babbi abatamiivu n'abatabufu b'emitwe abadde mu kukubaganya birowoozo wansi w'omukago gwa Empowered Generation Forum nga munne Maria Mubeezi bw'alambulula mu Luganda.
Sinze gye tulabye nti abaana omwana teyeerabawo self esteem teyeerabawo teyeewulirawo buli kaseera alowooza nti oli munne yasinga oba ebya munne byakola byebisinga ekyo kya bulabe nnyo obulabe buva ku ki nti omwana oyo ajja kkula nga si ye yakula wabula akulira mu kifaananyi ky'omulala kati amaanyi ge amaanyi ge n'obusobozi bwe emirundi egisinga biba biregama kubanga akulira mu kifaananyi ky'oli ye gw'alowooza nti ye mulungi
empisa obumenyi bw'amateeka n'endwadde.